Ekatudde parliament yasimbidde kuli okusaba okubadde kwatwalibwa ekitongole kya government kivunaanyizibwa ku mazzi ne Kazambi ekya National Water and Sewerage Corporation nga kyagala okwewola obuwumbi bw'eza kuno olukaaga lulambirira okuva mu banka eza wano okusobola okugaziya empeereza mu bibuga eby'enjawulo okwetola eggwanga lyonna. Okusalawo kuno parliament ekwesigamizza ku bunafu obulabikira mu kitongole kino bwe kyalemererwa n'okubanja obuwumbi bw'ensimbi obusoba mu 6.9 bwe kibanja ebitongole bya government eby'enjawulo. Abati aliko nga isente wakachiko akaparlamenti akabunaiza wakubutonde na obugaggo obwensibo bidabitegeza kachika akaparlamenti akakola kumbalirira babadde agenzeyo kwanja lipota ye mbalirira omwako gw'ebyensimbi ogwa 2026 ogwa 2027 ekitongole kino ekyamazine Kazambi. National Water and Sewerage Corporation ibadde etesitese okwewola obuwumbi 6 nga obuwumbi wakati wa 19 na 2 zibalirirwa okusaasaanyizibwa mu buli kibuga ekigenda okutuukisibwa amazzi. Wabula omunafu mu busobozi bw'okuwenja ensimbi ne batuuka n'okubanja gavumenti obuwumbi obusoba mu 6 kabonero akamazemu abaka amaanyi okubeesiga okwewola nga n'okusasula kiyinza okubabeerera ekizibu.